Loca, bonita, come close to me. Monica, Lisa, nishawakacha, jo ucheze nami. Turuke ruke na tucheze kitandani. Gari limewaka mambo yote hadharani. Wese mane koma kindi kiuno mabega nkushike. Uwe laini unyumbulike chinchin. Kisha juni kupandishe. Unataka kone sema kulambishe.
Dawa kipenzi.
Ooh, yeah.
Hakuna kibaya kila utachosema wewe sawa. Nipeleke tunapenda margarita. Ujanita netika. Na kupendea kwa safari unanifanya nafika. Kama ni vita wendo wangu komando viru muna migamona kuita fundi mitambo. Mwanaume na mikisu changu cha jando. Na yajua mambo matamu hapo.
Ooh, yeah, yeah.